na Baba Yaga
kitunze
kwenye hii
hey. Toto za machis kama tia wakinyea kambi kanyagia soda na togwa no bia ni woga na mbegu ili kuwe na mwagia Bapa
ona watalia
Samata
toka Tanzania
na Nacha
Nacha kachangiwa
kwa hiyo Basata na nyinyi mtafungiwa na nalina Baba Madude nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjegere du dude la wanangu geto butimba segere mpaka keko oya wanangu tukutane central wafungwa wametoka kucheza yani kazi kazi
homa itambe bila maneno kanika hombe yani chuma jile chuma niteche mbwa kalamba we don't care yani tumewaka moto 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 vito vimepata moto moto moto
Yogo kashundwa kuwika ni puturu mkuyati ama ninduru mangati
Wewe
Kwelwa bongo mnachekesha na kuja na miko tusonge maisha Natikisa Mpaka manzese kwa raisi
Pisese
Ngoma ya moto
Ipose
Kati mtukati watu kati
Paka kuche
Na nalina Baba Madude Nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjege Du Dude la wanangu geto Butimba segere mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa metoka kucheza yani kazi kazi
Kani kumba nitambe Bila maneno kani itaongea Yani chuma jia chuma niteche Mbwa kalamba ya winongea Yani tumewaka moto Moto, 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 moto Vito vimepata moto Moto, moto
Yes.
Cheza kidogo, simguse mwenzio
Nyasubi ndana mbanyu, bebe
Cheza kwa step, simguse mwenzio
We on top, du Dude la wanangu geto Butimba segerea mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa, metoka kucheza yani katika
Yani tumewaka moto Moto, 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 moto Ficho vimepata moto Moto, moto
Gomari tambe